horumarka deegaanka la kahay meel ka mid ah wadooyinka oo haano laame haano may buu oo kabarastoon shiido ee ee mashaariic ee badan ma jiray pipeline ka jirmay buu ayaa ya jiran laakiin wadooyinka alxamdulillaah meen in gudbi dawaayeen 15 km bar oo laame ee gudbi dawaayeen ee dhisay bilaawas ala mar maras sodon ka maras ilaa iyo xanaana tuumay buu seedas haddii ma gaanta la kahay 7 km kala yamay buu gaanta la kahay oo shale waddo sodon ka bilaawdaas mursal ilaa bangi qoys bangi ka bilaawdaas ilaa sharif gaami ka degan digaas toyaan may buu sodon ka bilaawdaas ilaa soo goola ka degan digaas iyo waddan wiin oo magaal dhex maraas oo yana dabal lama wad may is gar dareertay way leeyeen oo diimareenka leeyeen isin barbtan dadka meeli maraayeen may buu ayaa yeliin narooke may buu ayaa yeliin tasiirad kasto marka may buu doon may buu dhaa may buu dhunyada dhamaastirnay marka su'aalaha oo dhari oo wadada maadaama tan dhaxalsa wadada dhata maraas ee bilheerinta ee dhan way dhisay ama may buu halku taba doort may buu lamulam oo isgarab dareed may buu halku soo bixay dhaqjoon may buu ameeli oo darjinkeeda ay ka jiro oo geedo lagu abuurnaay ama baaluugu ku surfay may buu ka jiro dinyan insha Allah may buu ama halku soo doonay buu ahay geed badan halka abuur doona darjin badan oo meelan soo doonay buu dadka kana soo doona oo wadooyinka kale ee baan lahayn ay booyan soo gudbo maadaama ay la space fadan farba ay la tahay sisi ogtiin marka hawlgaas ay dhameeyeen kamid inay boowlaha may boo oo wad may booya ya kamid tahay may kale ciyi wadooyin muddo dhamaadan fiisis ma jeermay booyan la ka abuur doona geeda antale ma magaalo dhon ya meel fay dareen badan ku soo bilaafay maadaama arimaha cimilada iyo climate kamay dhibaatooyin farba usmay boo la ka dhaxlahay marmay faanahay gees ilay gees magaalmay buu ahaa meel duud hoosato oo nursery la soo bi oo geedamay boo la ka diyaar la soo bi ka baadan geed waasay boo la ka abuur laamuy laamuyin iyo duudmay buu ahaa inyaash may boo la ka abuur yafaa insha Allah taas marka may buu ahaa arag oo muhiim ah may boo dareenta magaalada iyo qurxinta bilada magaalada wadooyin kale bilaariyay wadada may ba meelo dadan mare meelo baaskiil mare meelo bawara mare sawsoot jaajar kamay ba wadada wadadii isla galadaas jaajar la ta computer faas ka rakaysaas mobil ka kharkaysaas kasta walaas dhan baan soo beeyeen yaani magaalada ee soo magaalada isin kasaasan baa la gaseeyay inay booreen seed may booseeyay laakiin eeda may boo badan ku dhalin oo mar baa ramay faanaha magaalooyinka horta Soomaaliya ma ah barashaa la maray jeenaha haddana inay ku sheesana boqolan oo magaalada dhaxtaan oo biyo ma taw inuu soo bi retention walls loo soo bi oo 10 km oo la garbood la ka bilaabo ilaa 10 km la soo bi dinigii retention wall la soo bi ka baad ma la soo biyo biyo koba hadh maran wali boholba ka baad iyo automatically may buu anis fasaas garbuuda ka deegaas.